CKMusicPromos.com.
DJ Ben Views, last time Chalo.
Yeah.
Benzone, Colapona Safiura. DJ Ben Views. Sanga Tiri Chisai.
Anakupasa iwe anakutebeta anakupasa iwe
fyonzi umaume anga fwaya
anakutebeta
walipalusha swapanaya
Kasuna mukwire tenta pa Ngawi upa wale kumpa Soni umbia pa uwa mupa Dekowa boy jali shupenkeche Palusa katula kupalipe tinga peche Nika, appreciate what you have now Obena naoni lunch 14 ima player nabu Nyanguli na drama tulafu Tawashita, kilo ale pampa mole mupose la vienshita Gawa inuka, wale zanga na yanshika Na manzi ya ika na pinzi na ipika Kaya cheni igandava
Anakupasa iwe
Fionzi umaume angafuaya
Anakutebeta
Walipalusha swapanaya
Unaitaya Unaitaya Uyaitaya Anaitaya Onaitaya Anaitaya Uyaitaya Anaitaya
Sembelele alipampamu Teibu kisha na ilia birthday Tatavye, apampamo kwa tatipa ethi It's your last day, she made everything possible Ukufuma pali ya fumene kuliba nina aishila Mamuna nipatali mtu wanga pene ama tashila Kapena ukamukulila chila Show stream, yes, futi na booty Eze na mutima, futi na cutie Kumutu efe na ngomanga fikuti Beauty nisemu na zina yake pali beauty Kaya kaya cheni ikandawa
Anakupasa iwe
Kionzi umaume angafuaya
Anakutebeta
Walipalusha swapanaya
Unaitaya Unaitaya Uyaitaya Anaitaya Onaitaya Anaitaya Uyaitaya Anaitaya Anakukonda iwe Anakuplami
Walipalusha swapanaya
Unaitaya Unaitaya Uyaitaya Anaitaya
Blue Sky Music
CKMusicPromos.com.